kulezi nsuku kubuya ngokuthi ukuhlonza phakathi kokuhle nokubi sekuya ngokuya kugqwala kakhulu kahlehle kulula ukubuka into ethile qede ungabusazi ukuthi inhle noma yimbi yini ngikubengelele phinde futhi ngamukele engosini yethu efresh ngengosibono bithi ngema ongomlomo kaBenedict Diamond weChristianity Works kuliqiniso lokho ngithi abantu bafuna ukucima umugqa ohlwanisa okuhle nokubi kwakuvamise ukuba kucace bha umugqa ohlwanisile kodwa kulezi insuku ugqwalile uqobo uvese ungabusaqona ngqindini asibhakela yonke leya mthetho eyisidala ngokwabantu yebo leya emi ngomunkulunkulu kwezomthetho ikakhulukazi kulawo mazwe ayeme impandeni zenkolo zobujuda buKristu yonke leyo mthetho ilaxazwe le ngaphandle kwewindi nebala akuyona into entsha leyo inkamba enhle nobuqotho neyinqubo eyiqatha zokuphila beyihamba ihamba iphonswe le kude selokhu lo mhlaba waba nezoni eyifana nami nawo kulezi nsuku kodwa hhayi kuhluke lokho okudida ikhanda kubiza ukuba uqaphelisise impela ngochazo lwakho lokuhle nokubi kodwa hlehlehle akuyona nezinto edidana ngaleyo ndlela le yiqiniso langempela le kwabaseRoma 13 verse 9 no 10 ngokuba lokho ukuthi ungaphingi ungabulali ungebi ungafisi noma ukhona omunye umyalelo kuyahlanganiswa kulelizwe elithi wothando makhelwane wakho njengalokhu uyithanda wena uthando alwenzi okubi kumakhelwane ngakho-ke uthando lungukugcwaliseka komthetho yebo kunemithetho eminye abantu abaye bafuna ukuyiguqula kumbe bathi ukuyiguluza kancane nje iye kwesokhohlo noma kwesokudla kumbe phezulu noma iye phansi futhi yebo mna nawe asivumelana nalaba bantu labeyibeka khona kwesinye isikhathi sikwenza lokho ngokuphikisa ngomkhulu umfutho lo kodwa sekwenzekile konke lokho kwashiwo kushiwo kuyinto elula impela elindeleke kithina ukuthi wothando makhelwane wakho njengalokhu uyithanda wena ngisho nala khona ungavumelani nabo lokho uma ngabe sikwenze ngomfutho wethu wonke kuyiphelelisa le nkonzo ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe le fresh namhlanje uma lamazwi ekubusisa sicobelele nathi ukuze sidumise uNkulunkulu kunye nawe inombolo yethu yeWhatsApp ithi 0677060077 angiyiphinde 0677060077 siyathokoza ulalelo lwakho.